ungangithinti ngizakufudumeza nyakutshela ungangibambi 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 ungangithinti ngizakufudumeza nyakutshela
wemame I speak in feelings de
yebo
in feelings de I speak in feelings de
yebo
hayi buya bese idlala ungabaleki hayi buya bese idlala ungabaleki hayi buya bese idlala ungabaleki
yebo
ungabaleki
I mean now ngazi mina ngichizi
yebo
eso shangu Pete O'Jones
yebo
Buzuma Forest Moshenge Piano Manje Tina Speedy Speed Tivela Band Siya Pezul Kus Baba Gabshunga Si Tache Situation Marikan Kusin Kulun Kulu Spek Bazo Spona Laba Fan Nyena No Kabzalu Ati Bapa Naba Koso Chabafu Tume Tikanit
Yebo Yebo I correct Yebo, hamo lalupinu buyu buyu cha. Yebo, hamo lalupinu buyu buyu cha.
ungangibambi ungangithinti ngizakufudumeza ngiyakutshela ungangibambi ungangithinti ngizakufudumeza ngiyakutshela ungangibambi ungangithinti ngizakufudumeza ngiyakutshela Ungangibambi, ungangithinti, ngizakufudumeza ngiyakutshela